SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Mo mo atu ua faitau i tū lanei o mō tu sia fiso o ta inga i lunga o telefoni fi aveai male upenga tawha i langi ale company Optus. Olo oa fiai le atunu u atoi au se talienei. E faitau miliona tangata mapisi nisi ua le mawhaio na whaia pe maua fiso o ta inga i le telefoni, e-maili, internet mai si au ala fiso o ta inga tele vavave. Na whaalia le minisita o fiso o ta inga i le malo tele Michelle Rowlands e fōringa mai o se whawhitau li mātu ia mō tangata o loo whaalanglango i au au nanga Optus. Na sauno o fōi le whaatonu o le Cyber Security Cooperative Research Centre, Rachel Falk, olo oa a fi ai foi ma au au nanga i whainga malanga i trains i le taunanga o Melbourne.
As we see the fragility of the telco network, it connects everyone to everything. It connects obviously train services, hospitals, internet, phone services, and it's from, you know, right from Cairns to Melbourne to Perth to across here to the East Coast.
Le whaatonu o le Cyber Security Cooperative Research Centre, Rachel Falk. Ua toe si itia le faletupe le Reserve Bank of Australia po o le RBA, le cash rate, i le tūlanga au pito maualunga wa iei nei, talu mai le tausanga e lua FSF fulu maletasi. O ananafi ai o whaitau na ngāua nisi le tūunga tolu whanua le Melbourne Cup, na si itia ai e le Reserve Bank of Australia le cash rate i le wha tesi maletolu lima pasene. O se whaai unga na whaiti o inai e le sui o le tuangai mō le tofi teo tupe Jane Hume le malo tele i le lepu le lelei o le tau o le soi fuanga. Ai se talanoanga ma le Sky News na saunoa le sui teo tupe o le malo tele Stephen Jones o lo talia lelei le RBA fua fuanga whaata atitia a le whainga malo o le leiba.
The government's strategy in all of this is to ensure that our fiscal policy is disciplined, that we're not adding to the inflationary fire, and we haven't been. The previous Reserve Bank Governor and the current Reserve Bank Governor have observed that fiscal policy has made it easier for them to do their job.
Le sui teutupe o le malo tele, Stephen Jones. Ua taunuu i rarotonga le pālemia Anthony Albanese mō le fōnutanga wha le tausanga ta itai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum. E tolu aso le fōnutanga ta itai e toa se funma le valua tunuu o le Pasifika, e au fiai Samoa, Ausetalia, ma Aotearoa, New Zealand. O se tasi o mta upu o lo talanoa ina o le Strategy for the Blue Pacific Continent, luafe lima se fulu. O se vaenga mamao i le tūlanga o le Vasa Pasifika maona tangata i le tausanga lua whelima se fulu. O le aofia i talanoanga o le forum le nei, mata upu i suinga i le tau, pui pui ngo tua oi manasaonga le mu, ma le malosini ukilia. E le o awa yatu i le Pacific Islands Forum o le nei tausanga, pale mia o le atu Solomona Papua New Guinea ma Vanuatu, ona olo iai le masalonga i se so o tanga o ia atunuu ma le atunuu o saina. Ua faalia le military e isara e lule o ile o ngā tutonu le taulanga o Gaza City o la lata uosofa inga ile faamoe moe e so olo ia ma le lalorengi nei le faala potopotonga terrorisi a Hamas. I se fasala launga i le televise isara e lu na saanoa le pale mia Benjamin Netanyahu ua faata ali o e fitafita Israelu le taulanga o Gaza City. O le aofai o tangata na aumau i le Gaza City e ovo ele miliona, ma natuina e le militaria Israelu le fai tu la mō tangata sivili ina ia tuua le ele ele o le Gaza ae angai i nuutua o i saute atoai ma nisi o nuutua o i po ele ele tua oi ai le ito e faa wa wina le o so fa inga. Olo te ena Israelu le tau fia atoa o le o so fa inga se ivangana ua fa asa oloto umai Hamas tangata na latou ave fa pango taina ile aso fitu o le masina na te enei. O le faalinga na faia e Benjamin Netanyahu le paalemia o Israelu ile ABC Network i America.
As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out.
Le palemio Israelu Benjamin Netanyahu. Ai ua faitau se lautanga ta Palestina ua sosola mai le Gaza City i o ngā ele ele saute ma no utua oi. O le to tele na sāva vali ma tū lei ma tua ma tangata ma mai i no fua wila ma nā o ofu i o lātou tino e au noa manisi o mea tō tino na lātou tau aveina. Ua faaalia e malo au faatasi le tūmu tūmu ma le le ofi. O no fuanga o lo tausia i tangata sulu fa'i i Palestina. Na fa'alia e se sui o malo au fa'atasi, Stephanie Duracic, ua ova i le tasi ma le afa miliona tangata ua sa ili la fitanga, talu ona amata le oso fa'inga Israelu o le Gaza.
Just to give you one example, in the Khan Yunis training center where 22,000 displaced men, women, and children sought shelter. The space per person is less than 2 square meters, and there's one toilet for 600 people.
Stefan Duracic, o malo au fantasi. Ua mōlia se ale i le aveta avale le wha autauta na mafua i le māli liu o ni tamaiti se to alua, o ni tama e se fulu mana tolu tausanga, ma le se fulu mana wha tausanga le mātutua. I se awala, i se pitonu ui sau te sisi fo sini, i le asonga fua na te enei. Na iloa i le suesue ngā leo leo, o le wha alave lave, o le na aveina le ta avale, e le i iai lava sona laisene i lo na o langa atoa. E mātu ia mānu anga o le aveta avale me saisi ali i na malanga maia, mana tā ua e leo leo o le sawa sawa tele o le ta avale, na fetau ia i ma se pou mōli, ma se la au. O lotu ula il famasinonga le Federal Court, i le so, le kampaniva alele Qantas, e tali i tu ua inga o le fatawina o le faita wafio na fo i va alele i malanga na iloa le kampani, e le o ope ua cancelled. O na fua na whātau o le Qantas, i le vāo me mai ulai o le tausanga na te enei, ma e ui i Natalia Qantas, le lape i lana au aunanga, na tā ua i se whamatalanga i le mawhai o na pui pui a le company, ma fua anga ia a fi aifa i ngā malanga, e pei o le tau, ma fua fuanga o malanga le taunu u. Ua whautua ina le ministaro si usi umanga i le malo tele Tania Plipasek, se company o lo o whaanga i o ia, ni pai a samani i le Macquarie Harbour i Tasmania, e ono whamalo sia ona te puni ene malo tele de PC Nisi, ona o a fianga i se isi tu ai ngā ia o le Morgan's Gate. I su esu enga sa e nisi i eito mai whaapitoa i a male vai male siupsi o manga, na lātou whaali ai le ono leto e maua o le skate i o ngā sami po o ngā vai i Tasmania, ona o a fianga o le sua vai mai le ati na e opa samani. Olo te ena e le whalapa tupotonga le Salmon Tasmania le tu ua inga ma lātou tā ua o le whale tonu i le mamā o le suāwai e le nā o lātou pā ia olo o a fiai ai oisi a tinae e pe o le ngau singa o le malosi e le tise i le suāwai po le hydroelectricity. O a tātou talana.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.